Blog Talk Radio.
Kuko watabara igitaragaro none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza ushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intumbi hari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse imyago hari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohorwa ngo bari imana izo mpanoke ngo batubangamye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa ari uburangaye no ku mutima none turiye mu ntwari turema za dundi mu kindi
nararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'imana dore mu kururi nta mushumba
yego ntwari yaje
batatanya za mpanoke imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zatembiye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babatumye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ibihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari niyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane uruti imbwa n'ibisambo bivuna umuheta bavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari ntambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanjye ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imiti imiterere mu gitereko
ndababaza ubwoko
Harakoze cyane Sankara kuri iyo ndirimbo harawe yabwiraga muri FPR DMI, ariko ni nabyo ibyo yavugaga rwose ku bugome bukomeye cyane bwaranze amateka y'u Rwanda. Umuntu yayona no mu kuzindi ngoma by'umwihariko ku ngoma ya MNDCD. Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa kumi z'amanywa n'iminota itanu, saa kumi z'amanywa n'iminota itanu isazi Washington DC, na saa yine z'ijoro n'iminota itanu isazi Buruseli n'i Kigali. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 16 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, ukaba ari wa mwanya mumenyereye utuntu tundi, ariko tukaba tubafitiye rwose inkuru z'ingenzi zikomeye zinababaje, inkuru z'amateka. Ikiganiro rero byanangoye kubona inkuru nyamukuru, dore ko inkuru ebyiri turi butangi zose ari inkuru zibabaje zikomeye. Umuntu yavuga ko zombi ari inkuru nyamukuru, ariko twahisemo kuvuga ko inkuru nyamukuru ari Affaire Ben Rutabana izisanga ya Habibu Mudasiru. Igice cyayo cya gatanu hari hashize igihe rero tutabagezaho iyi Affaire. Aho tugira tuti FPR DMI Kayumba na MNDCD zinyuranye zikomeje gufasha FPR DMI Kagame kwica Abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi. Muraba rero mwumva uko turi bagezeho, impamvu twatanze iyo nyito, ndetse n'igice cya kabiri gikomeye cyane kuri kudeta y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ahagaragara cyane ubugome bwa MNDCD. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ubashuhuje, mukaba muri kumwe kandi na Jonathan Musonera. Jonathan Musonera, reka ndebe ko wageze neza muri studio, noneho ngo ufungure mikoro usuhuze inshuti za Radisha ku ziro zitwumva, noneho tutangire ikiganiro dore ko tunagitangiye dutinze. Jonathan, mikoro irafunguye.
Urakoze muvandimwe Joseph, ndakumva neza. Uranyumva nawe?
Ndakumva neza cyane, uraho?
Muraho neza Joseph. Rwose Imana ishimwe cyane ko tubashije gutangira iki kiganiro nubwo twakererewe, ariko tubashije kukinjiramo. Ndagira ngo nyine tusabe imbabazi abakunzi bacu bamenyereye ko dutangira ikiganiro ku isaha ya saa mbiri yo mu Bwongereza, saa tatu yaho iwanyu mu Bufaransa, ariko ikibazo kiba cyabaye ntabwo ari igitangaza, kuko mu buryo tekinike birashoboka ko ikibazo gishobora kuboneka kuri ibi byuma. Nkaba rero nshimishijwe n'uko abashe kudutegurira iki kiganiro, tukaba tugiye gusubukura muri iki gice cya gatanu cy'ibiganiro twagiye dukora kuri Affaire Ben Rutabana na Mudasiru Habibu. Ku bakunzi bacu rero badukurikiye, ndabasabye ngo baze dufatanye nanone muri iki kiganiro, kandi barusheho kuduha inama muri byose nk'uko bisanzwe. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane natwe muri iki kiganiro. Murakoze.
Ndagushimiye cyane Jonathan, nk'uko ko wabivuze dutangiye dutinze, nanjye nari nabivuze. Twiseguye ku nshuti zatwumvise, turanagerageza kukigira kigufi uko bishobotse. Ikiganiro rero kirimo ibice bibiri nk'uko gisanzwe ikiganiro cy'uno munsi, buri gihe kuwa mbere kiba kirimo ibice bibiri. Igice cya mbere kiba kigizwe n'amakuru y'ingenzi yo mu cyumweru turangije. Kubera ko ari inkuru ikomeye nyine yanyuze kuri VOA muri Isanga, igice cya 16 cy'ibiganiro aho maze iminsi bakora kuri kudeta ya 73, niyo nkuru yonyine turi buvuge. Nayo ni inkuru ikomeye cyane, si amakuru gusa, yavuze ni inkuru ikomeye cyane yerekana ubugome, cyane cyane ko Jonathan niba unyibuka neza, binajyanye n'ibiganiro dukunze gukora n'ikiganiro twakoze ubushize ku tuntu tundi. Nanone aho twagiraga tuti umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda, ati wavuga ko uharanira impinduka wirengagiza guca izo ngeso. Jonathan, ikiganiro cy'uno munsi rwose cyose yaba kuri aferi ya kudeta ya 73 yaba kuri aferi Rutabana bijyanye cyane n'icyo kiganiro, n'ubwo dutegura ikiganiro cy'ubushize tutari twari twateganyije kubimburira kino, ariko kumva ukuntu bijyanye cyane. Jonathan, nagira ngo tudatinze twumve nyine inkuru ya kudeta ya 16 nako inkuru ya 16 ya VOA, inkuru ya 16 ya VOA igice cya 16 kibiganiro batangiye ku itariki za kabiri ya kabiri kwa munani uno mwaka wa 2020 kuri kudeta ya 73 nibya n'ubwicanyi bwayibayemo bakakomeza bashifika bavuga ngo ni kudeta. Jonathan abyibuka neza ko bavuze ko ari kudeta yabayemo kutamena amaraso ingoma ya Habyarimana igakomeza kubitsindagira abantu bakabifata nk'ukuri kandi ari ikinyoma cyuzuye, ndetse n'ibinyamakuru bimwe na bimwe by'amahanga byari byaguzwe bigakomeza kuvuga ko ari kudeta yabaye nyine nta kumena amaraso, kudeta sans effusion de sang niko babyita kuvuga ngo mu Gifaransa. Amateka rero akomeye, amateka tuyakomeyeho. Jonathan, ndibuka uko tukiri kuri radita uko radio twashinze ariko twashinze ariko tukaza no kuyiragiza abonyi abashimusi bakayijyana kuri iyo radio. Uribuka ikiganiro cyanjye nawe amateka ubumwe n'ubwiyunge, icyo kiganiro ukuntu cyaje kunyongwa, dore ko ngo ahari umubembe ngo utabara gatanu iyo twavuga kubwicanyi harabumvaga nyine bibabangamiye ubwo uraza gufata ijambo uraza kwivuga icyo kiganiro wenda nushaka kuraza kubyibutsa. Ndetse nyuma twakomeje aho tumaze gutandukanira na bagenzi bacu muri RNC twashinze radio noneho turisanzura tuvuga ku mateka, tuvuga ku bibazo byose tutomoye dushyira ukuri imbere twimakaza ukuri, tuvuga ku mateka y'u Rwanda ameze nabi, tuvuga tuti ushaka gukira indwara mbi ubunyoro arabirata, niko umugani w'ikinyarwanda bavuga. Ibyo bintu rero uzi ko hari mwamwe bagiye bavuga ngo turasubira inyuma, ngo turabakerereza urugamba, ngo turagenda turera muri retroviseri, tukabakwena tukabwira tuti abazemera ko mubabeshya mukomeze nyine mubabeshye, ariko abashaka ukuri tuzakomeza kubabwira ukuri. Bityo rero bamenya aho bagana, kuko utazi yava ntamenya niyajya, niko twagiye tubabwira. Jonathan, ejo bundi ku bw'amahirwe guhera tariki ya kabiri z'ukwa munani 2020 mu bintu bimwe twagiye tuvuga by'umubwicanyi bw'abanyarwanda, radio ijwi rya Amerika VOA iza gutangira ibiganiro igeze ku biganiro 16 kuri kudeta ya 73, aho harimo icyo bita ku deconstruire mensonge mu Gifaransa, to deconstruct a lie, icyongereza cyanjye ntikiba kinyorohiye, to deconstruct lie ikinyoma. Rero burya ari ukuntu deconstruire ni nko gufata inzu nyine ukagenda ukuraho itafari rimwe rimwe isenya, cyane cyane ubu ari inzu iri mu manegeka izagwa ku bantu, ukagenda ukuraho itafari atari yuhuye ubusa, ukagenda ukuraho itafari ukuraho kabeto ukuraho kugeza igihe uyangirije. N'ikinyoma rero bavuga ko nyine ugenda ukuraho itafari ry'ikinyoma ukuraho ugakuraho n'umucanga w'ikinyoma ukavanaho kugeza igihe ikinyoma kirangirize, deconstruire. Jonathan, rero ibyo bintu dukunze kubikora bamwe bakabituziza abandi bakabidukundira, nibyo turiho tugiye gukora, ariko twageze nyine n'amahirwe na VOA iyo ngiyo nyine iza kuzana icyo kiganiro mu biganiro natwe twagiye dukora, none imaze ibiganiro 16 igira ideconstruiza isenya ikinyoma cya MNDCDF. Jonathan, rero ka ntangire nyine numvisha inshuti za radishakwe uko muri icyo kiganiro cya 16 Karekezi Etienne Karekezi ukuriye rw'irya Amerika nyine edisiyo y'Ikinyarwanda atangira avuga uburemere bw'amateka impamvu amateka ari ngombwa bihabanye cyane nyine n'abarwanya amateka bagamije uburiganya birumvikana reka twumve Jonathan
uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 n'ibishamikiyeho mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga byatumye tubona kanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi baragijwe cya Amerika bahaturiye ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kavuyo bakiye umunyamakuru wacu bamufungurira ku byo bibuka ku buzima bwabo mu izina rya bagenzi banjye bose ku rya Amerika ndabashimira by'umwihariko barakarama ubwo kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu hari byinshi bahuriyeho dore nke kimwe nasigaranye amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose icyo numvikanisha aha ni uko kubahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage abanyagihugu urwego baba barimo rwose amateka azabaza byinshi icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye muba mutengushye ubuzima bwanyu muba mutengushye igihugu kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye bisaba ko uwo muntu ubwe ahanira ubuzima bwa mugenzi we aha ndavuga umuturanyi uwo bahuriye mu rugendo uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano dukomeze ikiganiro mugenzi wacu Venice Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri
Jonathan ukuri amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose kandi abayobozi bose inzego zo izari zose baba barimo amateka bazabazwa amateka azababaza ibyo bakoze Jonathan ibyo si byo duhora twigisha ino myaka yose ijambo ni ryawe
urakoze cyane muvandimwe Joseph unshyize ahashashe cyane kuko urabizi ko nkunda amateka cyane no mu biganiro dukora akenshi nkunda kwibanda kugaruka mu mateka yacu kuko niho ubuzima dufite ibibazo u Rwanda rwagize kuva mu butegetsi bw'abami gikoloni republika no kugeza uyu munsi ari amateka mu by'ukuri igice kinini ari amateka mabi y'ubwicanyi n'ubuhunzi nkaba rero cyane nshimira ijwi rya Amerika byabashije kwibanda cyane kuri iki gice cy'amateka no kuvugisha ukuri cyane cyane bahereye kuri kudeta y'igihumbi 1973 yakozwe na Habyarimana yikorera Perezida Kayibanda n'abo bari kumwe mu butegetsi aha rero nanone binyibukije icyo wabanje gukomozaho tukiri muri RNC twari twarashinze mu 2010 ubwo Théogène yari amaze gutangiza radiyo itahuka ikintu cya mbere natekereje gutangira ikiganiro cy'amateka ndibuka ko nabiganiriyeho na Dr. Théogène Rudasingwa wari utuyoboye noneho akambwira rwose ati amateka uzi ko tunashinga RNC twayishinze dushingiye kuzavugisha ukuri ku mateka yacu ku byaturanze cyane ko twari duhuriye muri RNC duturuka mu mu moko yose agize abanyarwanda ndetse no mu mashyaka abantu bagiye babamo yaratandukanye duhereye kuri MDR Parmehutu abayibayemo ababaye muri MRND n'ababaye muri FPR tukavuga rero ko tuzarangwa no kuvugisha ukuri ku mateka yacu no kuvuga uruhare rwa twese mu byo tutabashije kubaka nibyo twabonaga twashoboraga gukora ndibuka rero iki kiganiro ngitangirana nawe uziko nagusabye ko twafatanya muri iki kiganiro cyane ko nari maze kugirana ubucuti bukomeye nawe burimo kubona uri umugabo mbona w'umunyakuri nkurikije uko twagiye tubana nkumva tuzaganira kuri iki kintu tukabasha gutanga ukuri ku mateka yacu ntabwo rero mu by'ukuri nari nzi ingaruka zari zihishe inyuma y'abazumva iki kiganiro bikabatera umutekano muke muri ya naivote yanjye rero yo sinamenya ko ndimo ahubwo ngiye kunegurira abazimu mu ndaro ibyo twasezeranye hari abari bihisha inyuma yuko batazanabishyira mu bikorwa ndibuka nyine mbwira Kayumba ko ndavuga Kayumba Nyamwasa twari twarashinganye ara NC mubwira nyine ko tutangiye ikiganiro cy'amateka tuzatangirira kuri Rucunshu tukavuga iby'itanu n'icyenda irindwi na gatatu mirongo cyenda icyenda na kane no gukomeza ntiyanampakanira ariko noneho ibiganiro amaze kugenda byumva kuko yari azi neza ko nzasoreza mu bya DMI kandi ariwe wari uyiyoboye aca inyuma rero icyo gihe asaba Serge na Jean Paul bari ba Dr. Théogène yari yaramaze guha radio ikiganiro barakinyonga bankura kuri radio ndibuka ko wanarwanya intambara ukajya umbwira ngo ningaruke kuri radio nari naramaze no kurakara ndabyihorera ndavuga nti se nahunze intambara zo muri FPR ngiye kurwana intambara zo muri RNC hakiri kare ibyo twasezeranije abanyarwanda tutanabigezeho mu by'ukuri nari maze kubona ko bitazakunda uribuka ko twari tumaze gukora ibiganiro byinshi ariko noneho turi hafi kwerekera mu mateka ya FPR na DMI ku bwicanyi bwayo ku bintu bye uko byagiye bigenda barakinyonga nkuko nawe ubizi uzi neza uburyo wakomeje kungarura ngo ngerageze vuga nese ikiganiro nicyo cyari ikiganiro gikomeye cyavugaga ku buzima bw'abanyarwanda ku mateka yacu no ku bugome n'ubwicanyi abantu bagiye bakora aha rero ndagushimiye cyane kuba wabashije kuzana iki kiganiro cya VOA mbega ijwi rya Amerika kuri radio yacu kugira ngo tugisesengureho tunereka abantu impamvu twibanda ku mateka atari ukuvuga ngo turazura ibyahise amateka ahandi mu bindi bihugu bubakira ibihugu byabo no mu iterambere bashingiye ku mateka yabo twebwe amateka yacu buri gihe ubutegetsi bugiyeho bugerageza gusibanganya yabanje bukubaka amateka bushingiye ku byifuzo byabo nk'aho ari bo abagiye ku butegetsi ari bwo igihugu kiba kivutse so muri make ntabwo nabitinda uretse kugushimira ijwi rya Amerika no gushimira nawe wabashije gutegura iki kiganiro kugira ngo noneho natwe twishimire ko hari abishimira ko amateka no kuvugisha ukuri ari byo bikwiye kuranga umuco wacu ndetse n'abantu biyita ko bari muri opposition bakwiye kurwana kuri iki kintu cyo kuvugisha ukuri no kuvuga uko amateka yacu ari urakoze naba ngusubije ijambo muvandimwe Joseph
urakoze cyane Jonathan urakoze rwose ngira ngo
abarwanya yuko amateka y'abanyarwanda by'umwihariko amateka mabi amenyekana abo nyine bariho bakubitika muri kino gihe aha aho nyine radio VOA ikomeye cyane ifite abakomeye ifite abantu bahanga bafite n'uburyo bwinshi cyane yabihagurukiye kugaragaza ibinyoma biri mu mateka amateka arimo ubwicanyi Jonathan. Reka rero natinze nshyireho iminota ine ni ikiganiro ubundi gifite isaha ikiganiro cyaba ariko nahisemo gufata indi minota ine no mu kanya nshyizeho iyo ngiyo yari iminota ibiri reka nshyireho indi minota ine yaho nyine muri iyo VOA muri isanga yo yejo ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwa 11 2020 berekana ubwicanyi bwa kinyamaswa. Jonathan sinzi niba wakurikiye icyo kiganiro cy'ejo ubwicanyi bwa kinyamaswa ntabwo turi bivuge byose ko haravugwa byinshi ni ikiganiro kimwe
ntabwo nabashije kugikurikira sindacyumva.
Yego yego reka kiri aka gace buriya tuzakigarukaho mu biganiro bitaha kuko ni ibintu biremereye biremereye reka kireho ino minota ine yine wumva ukuntu uziko tuzi neza ko bagiye berekana abantu biciwe bakicwa nabi cyane mu Ruhengeri ibyo wari ubizi ariko nanjye hari ibyo nari naribagiye mu by'ukuri nubwo nabyumvise ariko hari n'ibintu wumva nyine wenda ntubyumve neza ukumva abantu babivuga ukavuga uti wenda n'ayo abantu n'ayo bavuga burya no ku gikongoro harabahiciwe Jonathan no ku gikongoro harabahiciwe kandi uwabicaga ni n'umuntu nzi yashatse umukobwa w'iwacu umuntu nzi rwose nzabarirwa uwo nzabarirwaho ku Gisenyi rwose ni n'umuntu nari nzi rwose nari muzi akina umusebateri mumenya yashatse umukobwa w'iwacu wose duturanye ariko sinari narabyumvise ariko ntazi niba ari imvaho cyangwa niba ari y'abantu wumva ibyo yakoze hamwe n'abandi bitwa nabonye nabumvise nabo bashatse n'abakobwa b'iwacu nka kapiteni Burasa icyo gihe ubanza yari lieutenant akora ayo mahano abitwa ba Burasa uwitwa Mutabazi we ntabwo nari muzi David Mutabazi n'abasirikare wumva ibyo bakoreye abandi basirikare Jonathan reka ngira ngo nawe uri bwumve ibyo nari mbizi ariko ntazi uremere bwabyo nta nibwira nti wenda ntabantu hari aho bakabije ariko nyine kubushakashatsi n'abantu n'abatanga buhamya bakomeye nanjye narabyumvise ndumirwa reka mbikumvishe
Washington mukegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56 ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 85 Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari Minisitiri w'Ingabo mbere ya coup d'etat. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigize rushyirwa ahagaragara ko bafungiwe mu rutumvi ngoma muri gereza ya Ruhengeri ko bagira kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo radio Ijwi ry'Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku gikongoro mu kigo cya gisirikare abo bashobora kuba barimo Kapitaine Dominique Niyoyita. Coup d'etat yabaye yari ageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda mu gutohoza twageze ku witwa Apollinaire Bikorimana mu mwaka w'1973 yari lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe ubu aba mu gihugu cya Senegal yikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Benedict
murakoze cyane ijwi rya Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri inzira y'amateka yaranze u Rwanda. Niki mwibuka, niki muzi umuntu yaheraho kwifatwa n'ifungwa rya Capitaine Dominique Nuyit?
Icyo nakubwira nashoboye kumenya rwose kitarimo gushidikanya, yafungiye igikongore naho yaguye, hanyuma hategekaga Lieutenant Nzabarirwa ategeka Proto igikongoro Nzabarirwa gukomoka ariya mu Kingogo paruwase Muhororo Sinyuka komine. Hanyuma niyo yita gusa wari uhari n'abandi bari bariho bashumbusha hari n'abandi. Icyo nakubwira certain ijana ku ijana nuko niyo yita n'ubushumbusho barabaturukiye barabakona, babakomera mu biro bya Nzabarirwa ntuza mu biro nyine bya komandoma ya Proto, kandi abakonwe na Kapiteni Burasa ariko gihe ari yitanagiramo Burasa Francois na Kapiteni Mutabazi David na Nzabarirwa. Hanyuma rero temora yaje wabaza ntuza nk'uwitwa Nyandagara wari sekreteri wa ntuza wa kubagomba kuba kiriho yari sekreteri wa Nzabarirwa. Aramutse akiriho yatangiye temo banyaje. Hanyuma ikindi kibabaje ahubwo cya mbere abantu bajya bamenya ubugome bw'abanyarwanda nuko ahubwo abo bari bafungiye igikongoro sibo gusa deje n'abari muri special ba ministre Nzabarirwa yagira gutya ntabaha amazi yo koga ntabashyire ntuza bakituma aho ngaho agafata ibiryo akagenda akacurira mu ntuza mu mabyi mu nkari. Nuko nguko babaye barangiza nabi babakonnye. Abanyarwanda bajya bamenye ubwo bugobe kugira ngo mu gihe kiri imbere bajya bamenya yuko Imana ntabwo bene ibyo ngibyo ikirabira itanga imbabazi ikatanga impuhwe ariko igeraho igahana rwose kandi rero imigezi birahari.
Apolinaire Bikorimana
Jonathan, umvise ubwo bugome ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Yosefu. Ibi nanjye nibwo ntibyumva, ibyo narinzi nibyo muri FPR DMI abicanyi barasa. Ibi twigeze gukoramo ikiganiro twibutsa uko bagiye bakona abahutu igihe bashakaga gufata mwabo bashaka gukoresha. Icyo gihe Kayumba niwe wari uhagarariye abakoraga ayo mahano, ari nawe wabashije abo bashaka gukoresha bakabakurayo babita ko abakijije, harimo na Rucagu. Ntabwo narinzi nibwo bwa mbere numvise ko no ku gihe cya kudeta Habyarimana yakoze hari abantu bishwe muri ubwo buryo babatorotiriye ndetse barangiza bakabakona. Nibwo bwa mbere mbyumvise. Ni ibintu biteye ubwoba abanyarwanda. Sinzi umuvumo dufite kubera ko ubwo bwicanyi n'ubwicanyi ndengakamere ubukorera umuntu mugenzi wawe utaragize icyo gutwara, utaragize mu by'ukuri icyaha gukorera, ukamukorera ubugome bumeze butyo. N'uyu munsi wa none na FPR DMI ikaba igikoresha ubwo bugome ubu tumaze kumva bwo mu myaka irenga hafi muri myaka 50. Birababaje mu buryo butangaje. Ntabwo numva mfite igisobanuro kuko
ntawakibona ngira ngo ujya wumva muri Emere nde Cederi yabikunda kubishyira imbere cyane nyine mu rwego rw'urucyaza urwangano hagati y'amoko bashaka guhisha, urwangano rukomeye hagati y'uturere, urwangano rwavuye kuri urwo bugome rwa Habyarimana na Gatsiko ke. Mu rwego rwo kugerageza kubihisha bagiye bakunda kuzana amateka ngo yuko ngo ingoma za Karinga zabaga zambaye ngo bishahu by'abahutu. None se Habyarimana Juvenal na Gatsiko ke bino bishahu by'abahutu mu Nduga nikibanigura ingoma za cyami za izo hambiranga hanyine urabona amateka
ungejeje ahantu mbona noneho za ntambara mu byukuri nta nubwo na twari tuzi mu ubugome cyangwa urwango rw'uturere ariko urupfu no kumenya urupfu rw'abapolitisiye bo muri 73 bari bayobowe na Perezida Kayibanda uburyo bishwe mu rukurikirane mu ruhererekane ariko mu by'ukuri tudasobanukiwe n'urupfu bagiye bicwamo n'ubugome bakorewe n'iyicarubozo bakorewe rigeze aho ngaho naho ibijyanye no kuvuga ngo MLNDCD rivuga ngo abami bashahuraga abahutu ngo bakambika ubishaho byaho
karinga yego
none se abako bashahuye abahutu bagenzi babo bo babyambikaga ndi
umbaze
ikindi nta nubwo nibaza ko ibyo gusahura ni ubugome gusa sinibaza ko ari n'ibintu biba bishingiye ku bwoko ni ibintu biba bishingiye mu bugome bw'uzu y'urwango no kugira nabi
yego
yeah.
Jonathan rero ntawavuga aya mahano nyine nibutse ko ari ikiganiro cya 16 kuri kudeta 73 kirimo ibintu byagiye bikorwa n'ubugome buhambaye bimwe twagiye tubivugaho gato tuzagera tubigarukaho ariko muri iki kiganiro cya 16 hari byinshi Jonathan ahangaha hari abasirikare bagiye bahamba babona bo mu Nduga barimo kapiteni Nyamwasa yari najyaga mwumva yari muri kansi hari muri komini ya Nyaruhengeri ya Butare ikansi uwo mukapiteni bamuhambye abona ku mabwiriza nyine Habyarimana na bagenzi be bamuhambye abona we hamwe n'abo bagenzi be hari na kapiteni Oscar Zinjisho wo ku Kibuye nawe tuzamuvuga wenda mu kiganiro gitaha wowe rwose na n'umwana we avuga uko byabagendekeye sinarinze abana be ariko mu kapiteni General naramubonye ntangira Butare muri 70 umwaka wa 70 ntangira muri groupe scolaire y'Butare umugore yigishaga muri Troncom yaho narinje gutangira ariko nge ntigeza nyigisha ariko numvaga abandi batwiganaga nyine yigishije kuko nari ntangiye mu wa kabiri gihewe yabo yigishije ari umugore bakunda cyane nanjye nigeze kumurabukwa gatoya ndabukwa n'umugabo we nka kabiri gatatu aje kumufata mu modoka icyo gihe yakoraga Butare kapiteni Zinjije bidatinze gatoya numva nawe ngo baramujyanye ko ntiswize tumenye aho bajyana abantu nawe yaragiye umuryango uramubura kandi rero kapiteni Zinjije icyo yazize ni iki Jonathan yazize yuko ageze mu Ruhengeri tuzabibona ageze mu Ruhengeri yasanze ziriya mfungwa nyine za bagenzi ba Kayibanda zimerewe nabi bazicisha inzara aragenda arabaza yazize kubaza Jonathan arabaza atese ataba abantu mwagiye mubaha ibiryo bisanzwe bihabwa izi mfungwa zose z'ibisambo n'abandi mukabaha nabo bakarya kuri ibyo biryo bimeze bityo ariko ntibicwe n'inzara Jonathan akibaza ibyo helikopteri yahagurutse i Kigali irimo Serubuga iraza imukuraho niwe wategekaga igisirikare aho ngaho mu Ruhengeri imukuraho imusimbuza uriya bisiruka waje no kujya mu Nkotanyi iramumusimbuza kugira ngo akazi gakomeze noneho Zinjije bamujyana i Kigali Kanombe ngo hategekaga abagosora tuzabyumva urumva ko atari iby'ubu bintu noneho mu minsi mike nawe yari amaze kuburirwa irengero baramufunga nyine umuryango ntiwongeye kumubona urumva ikintu yazize gusa kubaza ati kuki aba bantu mugiye kubicisha inzara mwabahaye ibiryo byibuze nka biriya byose muha abibye n'abakoze ibindi byaha bakabirya ntibapfurwe bapfuye azira ibyo gusa Serubuga nyine wari chef d'état major adjoint arazana helikopteri ahita amuvanaho aramujyana i Kanombe mu bigihe kidatinze nyine baramufanyiye nyine gufa bamukorera nyine nka wirabyo muri FPDMA Jonathan noneho bashyira biseruka nyine wakomeza akazi ibyo byose tuzabigaruka ubutaha urumva rero ko imikore iyo tuvuga FPDMA na MNDCDR ni bamwe ni bamwe urumva rero guhagurutsa chef d'état major ahagurutse agiye gukuraho umuntu bikorwa nande ni chef d'état major yari Habyarimana niwe ari umutubyi bigaragara nta nakubishidikanyaho ati se rubuga genda ukureho iryo shyano ujyane umukureho none ushyireho umuntu twizeye ariwe capitaine ariwe biseruka none akazi gakomeza Jonathan rero ngira ngo ubugome nawe ntiwari ubuzuzi ubwo muri FPDMA reka rero twongeye dushimire ijwi rya Amerika VOA muri kiriya kiganiro cyayo muri Isanga dushimire kandi n'ukuntu ni radiyo ikomeye cyane ni radiyo abantu bubaha dushimire nyine nk'uko nawe wabikoze Karekezi utangira avuga ati amateka amateka ni ikintu tugomba gusigasira nk'uko natwe nyine twagiye Jonathan tubyigisha ariko biba byiza cyane iyo bivuye ku bantu nk'abo ngaho muri VOA kuko twabavuga ngo turi abanyapolitiki ngo wenda ngo twari ibindi tugamije urabona Karekezi ati amateka uraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose n'uriya mugabo rero utanga uguhamya yavuze ati amateka nyine aracira urubanza abangaba amahano bakoze abanyarwanda ni ngombwa ko bamenya amahano yakozwe kandi n'Imana hari ibyo itihanganira n'ubwo ibabarira harimo n'abatangiye guhanirwa kuri inosi Jonathan rero niba ntacyo wongeraho nduba twatangiye igice cya kabiri ari nayo nkuru nyamukuru ko turi bugire vuba cyane kuko twatangiye dukererwe ari Affaire Ben Rutabana ijisanga yahabi mu mudasiri igice cya gatanu aho tugira tuti FPDMA Kayumba na MNDCDR zinyuranye zikomeje gufasha FPDMA Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturage ijambo ni ryawe niba ufite icyo wongeraho kuri icyo gice cya mbere wacyongeraho ibitabi byo tugatangira ukambwira tugatangira kintu cya kabiri ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Josephine icyo nongeraho nanone uretse gushimira ijwi rya Amerika no gushimira abo banyamakuru babashe gukora itohoza rikomeye ndetse iki kiganiro nubwo ntari nacyumva cyose ako gace gato numvise kampindiye mu mutwe ibintu ntabwo ibi bintu na niba najyaga nibaza ko nubwo MNDCDR yagiye ikora ubugome ikanagira bamwe muri bo bakoze jenoside yakorewe abatutsi bafatanije n'izindi groups zabo z'interahamwe n'igisirikare n'inzego zabo z'umutekano mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko hari ubugome ndengakamere bungana butya bwakorewe abasirikare bamwe mu bari mu basirikare ba FAR n'abanyapolitiki abapolitisiye bari muri leta ya Perezida Kayibanda ndetse na Perezida Kayibanda ubwe bakorewe iri yicarubozo riteye ritya rirangiriza mu gushahura abo basirikare cyangwa se abanyapolitiki bari bafunzwe icyo gihe nari nzi ko ibi ngibi byabaye byari umwihariko wa DMI ya Kagame na Kayumba kuko nibo bakoresheje aya mahano nibo nari nzi ko bakoze aya mahano ariko noneho nsanze mu by'ukuri abanyarwanda sinzi uburyo nabona mvuga mu bijyanye n'ubu bwicanyi n'ubugome ntacyo narenzaho kindi kirenze icyo wenda turabikomeza
urakoze cyane tuzabigarukaho Jonathan nyine mba ngira ngo nyine nkwerekeye urabona ni amateka yakure wari ukiri muto natwe yewe twabonye byinshi harimo byinshi tutabonaga ariko ubu ngubu iri yasesengura hari bishya bitwereka byinshi byinshi rwose nongere nshimire ijwi rya Amerika igice cya kabiri inkuru nyamukuru y'ukuri Affaire Ben Rutabana ijisanga ya Habib Mudasiru igice cya gatanu aho tugira tuti FPDM Kayumba na MNDCDR zinyuranye zikomeje gufasha FPDM Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi kuva rero Jonathan kuva Ben Rutabana yaburirwa irengero tariki ya 8 nzeri mu mwaka w'2019 hashize umwaka umwe n'amezi abiri n'iminsi umunani naho kuva Habib Mudasiru yafatwa n'imbere gatoya y'ibyo bya Ben Rutabana itariki sinyifite hano hafi ndaza kuyizana Mudasiru abanje rafatwa Mudasiru nyine wari uyoboye ingabo za Kayumba Nyamwasa ibintu nyine mu byo twagiye dupfa kuko ibintu byo kugenda mu bintu bitateguwe bidafite amahirwe twarabirwanyije turanabipfa Jonathan mu byo twapfuye na Kayumba Nyamwasa n'agatsiko ke Habib Mudasiru rero babijyamo Habib Mudasiru yafatwa n'abandi ibyo ngibyo ni wenda uraza kubyibutsa kuri za feri zombi rero ya Ben Rutabana na Mudasiru twagejeje ku bakunzi bacu ibiganiro bine ku matariki akurikirana kuri buno buryo ikiganiro cya mbere ku itariki ya 8 z'ukwa 10 2019 cya kabiri kuri 29 z'ukwa 10 2019 icya gatatu ku itariki ya 19 z'ukwa 10 11 2019 icya kane ku itariki ya 4 z'ukwa 12 2019 urumva rero Jonathan ko tutari duherutse kugaruka kuri ya feri Ben Rutabana ya nyuma nyine nk'uko maze kubivuga hari ku itariki tubivuga ari ku itariki ya 4 z'ukwa 12 2019 hashize hagiye gushira hafi umwaka ejo bundi tugera ku itariki ya 4 z'ukwa 12 hazaba hashize umwaka mu by'ukuri tutavuga kuri ya feri ibintu bigeze hehe rero magingo aya ngaya Jonathan umuti wo kugombora ubumara bwa za FPDMI na za MNDCDR waba uri mu nzira zo kuboneka kuko nicyo tugamije Jonathan nta rugamba rushoboka umuntu atabonye antidote umuti wo kugombora ubumara antidote umuti wo kugombora ubumara bwa za FPDMI na za MNDCDR aha wenda uraza kuvuga uti inzira cyari ndende birumvikana ariko ibyo ari byose ntako tuba tutageze kandi ukuri ubwaho ni igice kinini cyane cy'umuti ijambo ni ryawe Jonathan rero Affaire Ben Rutabana ya Mudasiru bigeze hehe magingo aya umuti wo kugombora umuti antidote tugeze hehe twebwe babyemeje nongeye shimi na VOA kuko nabo bari mu batanga muti Jonathan ijambo ni ryawe kwihuta kandi dusigaje iminota mike.
Urakoze muvandimwe Yosefu na ibijyanye n'umuti reka mbariho mpera ntabwo umuti twahita tutanga ubu ngubu kuko haracyari urugendo rurerure haracyari ibyo kugaragaza noneho tukabona kugaragaza umuti uwo ariwo mu biganiro bizakurikiraho nibaza ko aribwo twazatangira kwerekana neza umuti abanyarwanda bakwiye kunywa kugira ngo babashe kwibohora ubu bugome bw'aya matsinda yiyita ko ari muri politiki ishaka kuzanira abanyarwanda amahoro reka dusubire inyuma kuri ya feri ya Mudasiru na Ben Rutabana kuko aferi ya Mudasiru ahanini niyo yazamuye niyo yaje kuvamo aferi Rutabana kuko urebye mu by'ukuri icyatumye aburirwa irengero nawe nuko yabajije irimbuka ryaba ry'abana Kayumba yajugunye muri Congo n'ifatwa rya ba Mudasiru bikaza kuba ikibazo gikomeye kuri Rutabana wa Rugikorana na Kayumba na Moramuwe Frank Ntwari kandi mu by'ukuri ari Kayumba na Ntwari nibo bafashe RNC mu ntoki abandi bo bateruzi bibindi bo bakaba ari aba bahetse ku bitugu bategereje icyo bababwira gukora ari naho rero Rutabana we yabashije nyine kutumvikana na Kayumba na Muramuwe Ntwari bagahitamo kumugambanira bakamurigisa n'uyu munsi wa none akaba yaraburiwe irengero akaba hashize umwaka n'ukwezi ngira ngo n'iminsi umunani nk'uko twabibonye hashize umwaka n'amezi abiri n'iminsi umunani ikibazo kinkomerera ahangaha cyane rero ni ikihe ni ukubona mu by'ukuri ubwicanyi bwagiye bukorwa kuva kera nk'uko twagiye tubivuga mu ubushize kuva Rucunshu 59 62 63 72 73 1994 gukomeza n'uyu munsi wa none bikaba nta masomo n'ubu ngubu abanyarwanda turabona hakaba harimo hagenda havumburwa ukuri kwari kwarahishwe uyu munsi wa none kukaba kugaragara ikishimisha nuko noneho hari abandi bazana ukuri kw'ibyo twajyaga tuvuga twe bakabibona nk'abanyapolitike ngo turakabya ntidushaka ko urugamba rwihuta mbega ukibaza ko urugamba rwihutishwa no kumena amaraso y'inzira karengane bikaba ari byo byihutisha urugamba rukaba ruyobowe n'abajura rukayoborwa n'abicanyi rukayoborwa n'abantu bagambanira bagenzi babo urwo rukaba ari rwo rugamba cyane ko biba bihuriweho n'abicanyi bo muri iyo mitwe yombi ari FPR DMI Kayumba ari FPR DMI ari MLNDCD Ricondo bahunga na bandagije imana n'abandi bakoze ishyirahamwe ryo kuba mu kinyoma cyo kubeshya birengagije ubwo bugome bwose bwagiye bukorwa n'ubu bugikorwa bakabishyira inyuma ngo icyo bagamije bo ngo ni ugufata igihugu ngo bakazabiganira ngo nyuma bafashe igihugu nawe wumva abantu bafatanyirije ku bugome bakaba batanabuhakana n'ubwo bwicanyi batabuhakana ariko ngo barindiriye gukuraho abandi bicanyi n'abarabicanyi n'abajura ngo bakazaba baganira ku bicanyi nawe wumve iyo logique bashobora kugaburira abantu ngo murabona ngo ingoma ya Kagame ngo ifite ubugome buruta ubwo izindi ngoma ngo wayikuraho ngo niyajyaho ntayamera nkayo kuki hagomba kujyaho iri mu bwicanyi kuki hagomba kujyaho ingoma y'abicanyi simbura abicanyi ingoma ya Kagame ni ingoma y'abicanyi ruharwa ingoma ya Kayumba ni ingoma y'abicanyi ruharwa ni iyihe mpamvu tugomba gusimbuza ingoma ya Kagame iya Kayumba na MLNDCD ese ni iyihe mpamvu tugomba kuzimiza ukuri tukajya tuvuga ibinyoma kugira ngo abantu bishime ngo bakunde ngo bashyire hamwe ariko noneho iki kiganiro cya VOA nubwo ntari nacumba cyose aka gace numvise kampaye kubona ko ari MLNDCD na FPR DMI basa ari nayo mpamvu mu by'ukuri ari MLNDCD na FPR DMI Kayumba bafatanya bumva ko bahuje ubwo bugome no kugira ngo icyo bashaka gukuraho ni ugukuraho nyine Kagame ntacyo bamurusha barashaka gusa nabo kubona iminite yatuma ibarinda inkiko cyangwa se imanza zizaba cirwa kubera ubwicanyi n'ubusahuzi bagiye bakorera abanyarwanda ibi turabivuga abatarishoye muri ubwo bwicanyi baba ari abo muri FPDM cyangwa MNDCD ariko bakaba bafatanya bikorwa n'abicanyi ngo babashe ku kureba icyabageza ku ngoma abo tubita bafatanya cyaha abo nabo amaherezo ibi bintu bazabyishyura opposition ubundi yakagombye kuba mu byukuri ihagaze ku kintu kimwe aricyo cyukuri no gushaka gutabarira igihugu no gutabara abanyarwanda ariko guhagara kubakira ku kinyoma wubakishije abicanyi n'abarozi n'abajura ukavuga ngo icyo nicyo kigiye gukiza igihugu tuzakirwanya kugeza igihe abo bagome bose yaba ari abayoboye igihugu ubu ngubu bayobowe na Kagame na DMA yaba ari abayobowe na Kayumba na DMA yaba ari abayobowe na Bahunga na Chondo na bagenzi babo muri MNDCD tuzabarwanya kuko bose nabicanye ntabwo warwanya Kagame ngo usige Kayumba ibi ndagira ngo Yosefu tuzabigarukeho mu kiganiro gitaha dusubire mu mateka dusubire mu mateka ya 90 kuzamura dusubire muri ayo mateka muri gice kizakurikiraho tuzabashe gusobanura no gutanga umuti uko tubibona abanyarwanda bakwiye kwitwara niba bashaka gukira aya mateka yababayeho bavuwe n'inzira yo gukoresha ukuri ikindi nuko abanyarwanda ari abantu bakunda Imana ari abantu basenga kandi bazi neza ko nubwo wavuga ngo urasenga ubwibwira ngo urabeshya Imana Imana nibeshwa Imana ireba mu mutima wawe ntabwo Imana ari injiji ku buryo ushoboroye kubeshya ngo wibaze ko ibyo bintu bitazakugaruka iminsi dusigaje ntituyizi tuzi yo turi mu ubu ngubu ni nayo mpamvu tugomba guharanira ukuri kukajya imbere kukazakiza abanyarwanda twapfa ntakirahinduka ariko uko kuri twavuze kukazasigara gufasha abanyarwanda kuziba wakomeza Yosefu
urakoze cyane Jonathan ntirindi wumvugira kuri mute urakoze cyane ahubwo so gukomeza no kugana ku musozo tugiye kurangiza isaha twari twateganyije y'ikiganiro reka kuri dino urubiri rw'arengero rya Ben Rutabana nshyireho agapande k'ikiganiro Adeline Rwigara mushikiwe madame Rwigara agapande k'ikiganiro yagiranye na VOA nanone twongeye gushimira ku itariki ya 17 z'ukwa 11/2019 ni ukuvuga ko umusaza we yaramaze amezi abiri arenga gatoya aburiwe irengero wumva ukuntu Adeline Rwigara Jonathan ni ukwibutsa uko twabiganiriyeho ukuntu azi neza ko abayobozi ba RNC bafite musaza we akagira ati Kayumba kandi ntabwo yigeze agaragaza guhangayika ngo bigaragarize umuryango ubukisi bwa bukisi bwe tuba tuvuga nyina nabibwa neza akavugamo na Charlotte Mukankusi Jonathan ahangaha wenda mu gusoza uze kwibutsa yuko tutazigira twemera yuko ababicanyi aba banyabinyuma ababicanyi babajura bazahora bitwikira indi myenda kugira ngo bahishe amabi yabo nka biriya byakoze nyine rya ryiteme rya Rwanda Bridges biriya twita iteme ry'ibikinire reka rero nshyireho ino extra ya Adeline Rwigara ku itariki ya 17/11/2019 ku ijwi rya Amerika
amezi atatu arashize Ben Rutabana umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aburiwe irengero mushikiwe Adeline Rwigara ikiganiro kihariye ijwi rya Amerika avugana n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana amubwira ko azi abafite musaza we nubwa mbere Adeline Rwigara yagize icyo abwira itangazamakuru ku ibura rya musaza we kuva yaburirwa irengero.
Madame Adeline Rwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe murakoze, Imana ibahe umugisha.
Ndashimye. Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Bene Rutabana aburiwe irengero. Niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite?
Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo konzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima ko tuzamubona, ariko mu by'umubiri ntayo mfite.
None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakurahe?
Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko ari bo bamufite. Ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe, barabushinzwe, bagomba kumutwereka. Ntacyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya, kuko navuganye nabo bigitangira, nandikiranye nabo.
None se uvugana nabo bakubwiye ngo
ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye, nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze, nti mbese ari hehe? Kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari, abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika. Nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje.
Uretse uwo Kayumba Nyamwasa nta wundi muntu uwo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka?
Usibye no kumpamagara, ntawampamagaye usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite, umufasha we n'abana be nta wigeze abavugisha muri bo. Ahubwo ibirampambu umwe muri abo bayobozi, umudamu witwa Charlotte Mukankusi, hari umuntu yatumye, umuntu de confiance, donc umuntu wizewe kuri we, amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba, ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana, ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari. Ntavuga nti bakaba baza aho ari, umufasha wakaba ataramuvugisha, abavandimwe tukaba tutaramuvugisha, abana be, ibyo bintu bishoboka bite? Ubwo nibwo rero nabatumyeho bose, nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa. Hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza, ariko ni ikinamico barimo, kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye, cyane cyane kumufasha we n'abana be, ku bavandimwe bacu bandi bari hanze, ku nshuti ze zimwegereye. Nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara, gahunda nibo bayikoze rwose, ntabwo ibyo mbishidikanyaho.
Madame Adeline Rwigara, ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mesheje Imana urakoze.
Jonathan, uwo ni Adeline Rwigara, Madame Adeline Rwigara, ku itariki ya 17 z'ukwa 10/2019. Uyu munsi turi ku itariki ya 16 z'ukwa 10/2020, hashize umwaka wuzuye. Agiti ati nta makinamico. Bamutumyeho Charlotte Mukankusi, tujya tuvuga tukavuga ko ari Kayumba wambaye inkweto ndende n'amajipo, noneho bakatwandurukana ngo ni ugusebya bagure. aha naho urabona ko bigaye nyine twabuze ko ahantu mukankusa bari nkaho Kayumba yahibereye urumva ko na Adeline Rwigara ahangaha abyivugira abantu bavuga ngo tuba tukabya nyirango barumva ko tutaba dukabya na gato tuba tuvuga ibyo tuze Jonathan ugenda usoza kuko tuzabigarukaho byose tuzabigarukaho tuzakomeza nyine tubiganireho tubigarukeho Jonathan mu gusoza rero nagira ngo ugire icyo uvuga kuri nta cyahindutse mu by'ukuri bi Adeline Rwigara avuga hashize umwaka ni nako bikimeze n'uku nguku ntabwo ibintu byo kwa Rutabana byari byasobanuka kandi rero yavuze ati sinshidikanya abamufite ndabazi ijambo ni ryawe Jonathan dusoza rwose
urakoze muvandimwe Joseph afere Rutabana ni afere ikomeye icyo uvuga ko hashize umwaka nyine uyu mudamu Adeline mushiki wa Rutabana avuga uretse kwizera Imana nk'uko twese tuyizera tukaba dusaba Imana ko kwazongera kubona Rutabana ari mu isi y'abazima ari muri uyu mubiri w'abazima yadufasha kutu ubwira ibyamubayeho ikindi nuko ntacyo bazigera babona kuri Kayumba kuko Kayumba Nyamwasa ni impyisi kirura ntabwo ari siwe wa mbere yaba ari gishije siwe wa nyuma sinawe kwe turacyanakeka ko Rutabana yaba kiriho ariko noneho hariho nabo yishe Kayumba yishe nabo yicishije n'uyu munsi wa none akicisha hari abo twabonye n'amaso yacu abo yitaga ingabo ze yihakanye zigeze mu kaga nk'abo twabonye ba Mudasiru Habibu ibyo rero mu by'ukuri kuri Kayumba nta gitangaje gukora igikorwa nk'icyo cy'ubugwari cy'ubugome n'ubugizi bwa nabi ikindi nta n'igitangaje kuri Mukankusi Charlotte ngo abona Kayumba nka Gideon ngo nk'uzakiza igihugu urumva nta kindi wamubonamo uretse kumubonamo nyine Kayumba wambaye iyo jipo ya Charlotte n'inkweto za Hotaro akaba ari mwaho ngaho ari manganya ashaka ikintu cyapfundikira ibyo byahabye muri rya teme ry'ibikenyeri nabifashijwemo nyine na Ndagijimana na Mubacondo n'abandi biyemeje kuba mu mujishi w'imbere bahetse Kayumba icyo narangirizaho gusa ni iki nuko mu by'ukuri abantu bari muri opposition koko biyopoza ku bwicanyi ubugome ubujura ubugizi bwa nabi ikinyoma bakwiye kugaragaza aho bahagaze bamagana Kayumba Nyamwasa na bafatanya byahabe cyane cyane dushingiye ku mateka tuzi noneho dushingiye nibyo tubona akorera muri opposition by'ubwicanyi no kuri gisabantu bisanga ibyari bisanzwe yatangiriye i Bugande noneho akabikomereza muri 90 FPR Inkotanyi zitera kugeza aho aviriye mu Rwanda mu 2010 ubwo twashingaga ishyaka RNC agatangira ubugome agakomereza ubugome muri RNC kugeza aho tugenda dutandukana ishyaka rya RNC rigasigara ririmo we n'abateruzi be b'ibibindi bamushyize mu ngobyi bashyira ku bitugu abantu rero bari muri opposition koko bakwiye guhagarara ku maguru yabo bafite amaradiyo hirya no hino bakamagana Kayumba na FPR DMAE muri opposition bakamagana MLN de CDR n'ubwicanyi bw'ubufatanyacyaha na Kayumba bagahagarara ku kuri bakareba ko bakwiye gushyira imbaraga hamwe bahagaze ku kuri tukabasha gukiza abanyarwanda tuyobowe n'ukuri kw'amateka yacu. Murakoze, cyo narangirizaho no gusabira imigisha y'Imana kubadukurikiye ngo amahoro y'Imana abane na.
Murakoze cyane Jonathan. Nta kintu abanyarwanda bashaka kugeraho mu gihe muri rugamba rukomeye rwo kurwana na Satani Sekibi ayo FPDM Kagame, ntacyo twageraho mu gihe muri twebwe harimo abandi basa nabo muri FPDM Kayumba na Zaimir ndetse n'izinyuranye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe na Jonathan Musonera mu kiganiro Affaire Ben Rutabanije isanga yahabi mu dasi igice cya gatanu, aho twagarutse ku byo dukunze kuvuga ko FPDM Kayumba na MNDCDR zinyuranye zikomeje gufasha FPDM Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi. Ariko twanatangiye twerekana ubugome bukomeye cyane bwa MNDCDR ya Habyarimana. Jonathan, ndagushimiye rwose ko aya mateka nyine dukomeje kuyaha kuyasubukura, ko tunifashije cyane cyane za ijwi rya Amerika n'abandi bazaza. Reka rero turekere aha ngaha, tuzagaruke kuri kino kiganiro cyacu tundi kuwa mbere utaha. Tubararikiye inshuti kuwa mbere utaha, dukomeze turwanye ikinyuma, twimakaze ukuri. Niko nibwo buryo bwonyine urugamba rwabasha
ya kubo usigati tambo siyorodani kukwata baru kujitaragawa.